ingqondo yomntana omncinci yamoshwa intlupheko. Ingqondo yomntana omncinci yamoshwa intlupheko. Ngoku liphara.
It's a Mirage FM record, you know. It's the Ginza. I was not a gangster when I used to sell drugs to feed my fam. Remember at home I used to beg in the street to put the food on the table. Jobless mother never give up on us. Like my father did, she been there for us since day one and day two. She gave a hope to the hopeless fools. On April I prayed, beg God to forgive me for my sins of selling coke to damage a youth bright future on the mission. They be high but never reach the high school. Kids, let me teach you life lesson until you reach it. Like a real niggas for life. Like a real niggas for life. Let me teach you like a real niggas for life.
Ingqondo yomntana omncinci
yamoshwa intlupheko.
Ingqondo yomntana omncinci yamoshwa intlupheko. Ngoku liphara. Ngoku
yigangsta.
Ngoku liphara. Ngoku yigangsta.
Ulutsha ngeziyobisi le nto iqale ndini aphikatile leziko. Nawe mzali kabobutshayo ufinxe nepatyutyu liba ligrosali ngoyisebenzeleyo inyuku. Ubobo ngoku kubamba ingudu nyukelwe sispirit. Hayi hayi kubhede endlini wena usiqamelelisa ngendlala. For one reason sibhitye okwebhakabhaka sitshaya itiko usibize ngephara sidubula intshiza. Now you calling us the gangster. Do you understand the word poverty? Yi-damage of the brain kwingqondo yegangster. Kuliswe yigangsta ngeganje mixwe nepilisi. Ayin pilisi, ayin polisi namanxeba wesi siganeko ezindehlele yokweli lizwe. Nora Tekinza.
Ingqondo yomntana omncinci yamoshwa intlupheko. Ingqondo yomntana omncinci yamoshwa intlupheko. Ngoku liphara, ngoku yigangsta. Ngoku liphara, ngoku yigangsta. Ngoku yigangsta.